pingule Pafyo muchita Mui pingule Ngachakuti mwalitwa Nangula iyo Wilala wa ukuti Imyeo ya wantu wonse Mulukuta lobe abam muminwe yobe ukaminina kuchinso cha kwalesa obe no kupingulwa pafyo wachitile nayo Ende deva takolwa iyo tachito twa munkama pantwa lishivati enalu tokuwantu vapesonde bonse nomba iwe fifyonse Efyo iwe uchita kuti watwa lashani avantu kumulu Uko e mwine tawakaye Wila shente kalesa tasente kwa iyo
Ilo tala yapa bupiti mku shimikila Mailu ati yo Prophet Kantwa nindoshi Alikwata na chika kumpechi Iko mwafes mwa kwetwa pepako Lionse ilo tala ya mku shimika Na iliendala minuafwala Na angula ringi At afu mishe kuli chidimon chap chapa ocean Chiyawe tatu chimame Ala kuti waseka ngejuwe Numba kulinawa leli shaba na wefia nine mishishi Naba le kanya bana mayo ukufalo twa mukatina mapra muchalich adio nakuti Yesu Kristo elashukikwa okupokelelo mwe mafafwa mwapompwe muchivila nsala nikuze mwabelengele muchipingwa ati Yesu alichitire kwefya msango efi nangula bakasese mabakale balichitire kwefya parana konge mwe ngulu mwe chawa tamsango nchimubelenga Nomba na mbule kane ofeshi, ili akatama, ili ashila, ili abushima pepo, ukusevana, Nali seba ne ofisi ya washima, ya washima pepo. Na washima pepo wachine, hawa itwa, nalesa umwine. Hawa salwa nalesa, na wabasalu kile kumu. Pamlandu wabufufu ntungu wenu. Ala nombanga wasanga wale landa, shima pepo, profeta le landa. Mwaba vyo kuyumfa mkanwa atiyo. Kwete miotoka ya so na so. Nomba ni kwatana private jet. Ino shite nomba, it's all about competition. Ushe tulelo la kui. Tulelo la kui. Wa ufati yo. Kui safye kuline. Na mishita deliver. Na lach def ya so na so. Na lasangula parafini. Ibe muli finshuko. Pakuti bonse mwewa tuishika maka yandi. Mwishi kukutila ndi mukali. Iwe uwe mukali. Iwe nangu ni yesu tulefwa yokumono mukali. Ni yesu tulefwa yokumona. Yesu. Ewe fulo kushimika. Let people's attention be drawn to Jesus, not attention yabantu ile bakuri imwe pafye mule yumba alalesa aseba na pafula bashima pepo mule museba nyalesa alela nda mumashiu yako kutila ishina liandichila bushiku liletu kwa kuba senshi liletu kwa kuba shaishiba lesa pamula nduwa michitile yenu mule Ezekiel chapter 13 alanda timwe vipumbwe mwe bashima pepo ba prophet mwe babu you foolish prophets mwe basema mwishina liandi ilio name ine nshamita I'm against you hello kamifu upula verse 19 mwi bukuli molini lesa lei pshati bushe ni pamula ndu watu fin tuto mle pokelela bushe ni pamula ndu watu pia uto mle kwata bushe ni pamula ndu watu ma material things echo mwala ntu kila mwa eh mulei paya abantu aba shifui lo kufwa kawi mulela yo mweo kuli abo aba fui lo kufwa ni lesa lei pushevyo shima pepo apoli ile ngulu ile we mwine ibwelemo no kubwela kuchinzo cha kwalesa ngatawai tu asalako fivimbi fya kuchita yapali uka kuseka iyo chao ama wawenchush panupachalo lelo ya sangenchende mumulu mumansa cha kwalesa alambuye lia shimule umfano mba alalifikile hapa ino shita no manga dauli prophet ni shita pali ifyoli nomba wonsenga tuwa baba prophet nani akafundo mnankwe nani ukaba teacher nani ukaba asha nani ukemba nani ukachitako fimbifi Bible itweba tuli mubili wakwa Kristu na mumubili mwabe frungwa ifingi ala nomba na chivipa ino shita nomba bale lipilisha no kulipilisha ati consultation fee kwa tini nganga nga tuwabewa tini nganga ati yoto walifikosha mwe nganga mwe, welele ni kumashira inzi enu, welele ni nokia mkubuka wantu, uko mlingi lokuwa, nuti mchali chiyo waisa umfati yo, na uliake mbana o, ala watu makelo watu wanakashi, lio selo talambo kuimba, kanwa ulunga nepo na umu, yo lio selo talambo kuimba, kanwa vike mwaka walwa na kafuaka, ati yo epa kufunyenso ni pa stage we chipumbuwe nchito ya kwamba shwa mshilo ninshi awe bashima pepo weleni nami papata weleni munshila ya bulungami lapileni mufume kumisango yenu iya muselu beleni mio yenu kuli Kristu Yesu na kabili ilio mchiline nchita bantunga mwatualili la mubu konda mishi wenu impela yenu tayakamiwa mineyo impela yenu nishimulilo wa muyayaya ushe ni pamlandu wa ma miracles epo lesa ala seba nina pamlandu wa ndalama epo mwala po saka tina kakwa lesa iyo Bible elela nda itite munwe ni nefyo mwakwata be content with what you have the love of money is the root of all evil and money is deceptive imwe muli mchele wapanwe sonde nomba mchele nga wasunduka kuti waloshi wa nshi kabili mwe balingile okutwala aba panwe sonde kubulunga miwa kwa Kristu ni mwe mule balofia futi mwe bakachema bampanga ichifulo chakuti mule chema impanga chakwalesa nokushibaka ni mwe mule fwa ya impanga chile mibaka nokumisakamana mwachi mwene kwi we chabula ndawe remember God is seeing whatever you are doing because nothing is hidden from God's eyes amen.